Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sekel be wono e jam hande alkamsaade sappo e goo lewru septembre 2014 sappo jeɗɗiyam ƴaɓɓuri machine ma cappanɗo e jolle studio Tamani maison la presse min goni Bocar Soriɗo kabaruji ɗo Salim Diawara to ɓoggi janɗe to on kompititta hande dow hoore ɓe jawde leydi aduna FMI en poɗɗi golleji mum en beete hande ndeno ala yaha fa e lebbi tati koɓe cinnduno fa bamuya mabɓe fewde e leydi meɗen ndi gam hoorejo leydi o sodunoi no hoore muɗum ndiwawa kañe e kaɓɓorɗe mo wiɗɗe wi mu e mabɓe walano hen fañalo mo hande o kaldal aljingal fuɗɗitali jama o enna joddima beete o enna faaɓe keƴoddo yuɓɓo golleji kanɗi golleji caggal jonɗi ana miile batu o fuɗɗita e ley baɗi ɗiɗo garoje ɗe enna joni woni goho envoca pari en ɓe enna ɓe gara ɓe kawral mabɓe bowagal ngal bamakoɗo enna saabi hikka hitande fo pari ɓe mbawno wadde ɗum hikka ɓe cuɓɓima bamakoɗo enna faaɓe koɓe gaɗangal ɗo kawral mawgal enna yalla faaɓe balla leydi meɗen ndi rontade tiɗallaji e torraji pawiɗe muɗum ɗi enna ana ɓuuri yimɓe ujunere kollitiɓe mette mum en fewde e laamu o gam hewɓe ana cali ɗowtonade sariyaji leydi ndi enna wala koɓe keɓi ɗum ndenno hanno ɓe garti koyɓe jaari koyɗe mabɓe fa no iwde untm yaade fa enna gollide premier ministre to bisimillamoɗon studio Tamani. Hooreɓe jawɗe leydi aduna mbiyataɓe miɓe ena poɗɗi golleji muɗum eley mari hande ana foti lebbi tati koɓe cinnduno fabamuya mabɓe fewde leydi meɗen ndi gam ha kanankoɓe coɗino ndi wowa rafi andal mabɓe walano hen kaye e kaɓɓorɗe jatinkeɗo ɗe Oumar Waygalou
paɗe FMI hesidade e gollidinde Mali hollitino sugolo muɗum nayiɗo e wayde jogal lobbo jawdi suudu baba andinino du dabareji kanɗi latade fa lawol heeɓe le dabareji ɗi bomako nangino aadi andinde e dow laaɓal kala jogal gaɗaɗo e garowo waɗede ɗum waddi nelaɓeɓe fa Marta Kumpa warɓeɓe ƴewa hono no coggu avion président o wari mo millioji capantati euro gaɗa e muɗum kañum e coggu kaaki kaɓorɗe kañum e jaabe mum ɗo millioji temedere e joyyi euro gaɗa e muɗum nelaɓe FMI paɓɓanɗo bamako ɗo jonte ɗiɗi koɓe darni fuu ɗum wawi waddude jokkitagol gollidal naselde ɗum ndu suudu jawdi ñalmikeno hitande 2013 nde Mali ko yaata fa e millioji capanɗe jetti dollar kasidinaɗi ko yaawi
en ande kolliti enna ko FMI sindi mballudi muɗum fewde Mali ko ena torraji muɗum mataɓe gollirɗe kewɗe e hakkille mabɓe nono FMI ko warti joni fa haltide e kanakoɓe leydi meɗen ko virfitade mabɓe an han ko tawe an han tawede ɓe kaldal heɓe e mabɓe en faɓe faamu he ɗum ɓanga hakkude mabɓe sigo gaji gollanodiri e etien kanko biyeteɗo Faka Ba Sissoko nonno kanko mo jangguinowo jande dow duure ɗo bamakoɗoɗo keɗe ɗe Oumar Waygalou
hunde fof ko leydi ndi hani addirade wakkati jonoɓe ƴaawi Allah hono ɓe gatta fa ɗum woni ɓe kalana ɗum woni yimɓele mballoɓe haalaji nangoji hakkille ɓe kala du ɗum woni hono avion codaɗo ko ɗum nafata tiɗalaji goɗɗiɗi ɗo eɓe kani fiyandi ɗum dabareji ɗum woni fa yettoyo hono ɗum woni yimɓele anniɓe fa walla illa arandeɓe so nattini koyɗe wakkati jonoɓe ɓe kani haalandi ɗum e haalaji nangoji hakkille ɓe ƴeewa du ɗum woni hono jaguji ɗi peccirte hakkude ɗum woni julaɓeɓe ɗum du eɓe kani fiide ley hen dabareji fa ɗum jotto ɗum fonde fa gasa du wakkati joni leydi men ndi tiɗalaji ndi woni miɗi miila du laamu ana hani ɓuytude ɗum woni kalmo saɗɗaji muɗum ɗi ɓe ƴeewa du hono ɓe gatta ɗum woni banque goto keƴontoɗo ɗum woni hono kalmo saɗɗaji nayiriɗi banggal to laamu o to foof ɓe ɓuyta du ɗum woni hono lampo junggo ngo fa yetto ɗum woni hono taƴƴe paweteɗe dow yimɓe ɗe
sakiraɓe tinne neltoromin miijago moɗon e helloji e facebook kañum e twitter studio Tamani ɗi o jarama
Tamani
fañaloma hande o kaldal aljenga enne fuɗɗitali wiyanoma kina jokka hono Abdoulaye Diop kanko mo ministre hakkude leydi meɗen leyɗele goɗɗo o fa o warta toon tafon iwde e risi ndenno golleji ɗi keɓe fuɗɗitidde wala ko jaɓa ndenno fa hande wala hunde fof ko jaɓɓiten ndenno murtuɓe ena ɗum ana gondi to e landenade ndeɗo batu oɗo batu e leyɗe ɗo balɗe keɗe ɗe Ousmane Dicko
paɗe fuɗɗitigol kaldal ko latto wawa ketede ɗe ana wonda e yuɓɓede laamu o guɓe murtuɗe e rewrintinoɓe mbaddi e dow majjum haala gollidinde e haala nane en du warti e ley batu o yuɗo golle no kaldal ngal warata kañe e heeƴo wattu mum fuu hollitama fayso ko heewi hollitingal ɓoyata fuɗɗitinde andaka hende hen wartugol berto ko nder keƴaɗo oniɗo Mali ɗo ana wawi hokkude teƴoral paɗe nden jiide kewɗe ana gonda ley ñongoli ele muɗum du ko heewi hewde e yaafude ɗe jiide ana mbawi foccinde hakkillaji fa potodira e gotol farde mengue o memede e ley wi nelaɓe Mali
joni woni go o envoca en pari be enna kanyum chutina batu mu en bowad o warde bamako ga enna jamaawari iwde e leede kettude mariide enna kala kanyum fa yotto avoka e leede Francine garbe fa jamma mu mari fa hewi Francine hewbe nono hollitide kanko bete de Khalifa Yaro mo faccitani modibo mariko ko sabimbine hono be subtare dido halaji e leede meden din kedede mo kanko Khalifa Yaro
kampisu o your dental mangal hakunde avoka e avoka e iwi tetteji adna kala fu fa hala kabaruji seria ito leedi mendi e tuundi do woninde e guerre mo woninde on dental inditirite campus des avocats hono avocat en renta hala kunko mali mali ite e tuundi me seria bame watte akundere pour que mali heba iwa e tuundi ko woniko odo andi hono rebellion wadi mali do odo andi hono kudeta o wadi mali do waddini malien en torra kewka denno on torra o pour que kabaru mudum heba yafo kina avocat en renta hollita ko woni sharia sharia ko hani dogude e kabaru e on torro ko wadi e malien ko malien en fu hewta ko e mabbe e tundi ko woni e mali hande hande e walde ko woni mali hande hande
buri yimbe ujunere yaltube bayte hande bamako en fa en ko lta mete mu en wiide lamu o en ana han ko no munni gite mun e do hono yimbe be dawtanta ko sariyaji leydi ndi en neno de do walde neno humanide hakkeji yimbe ne AMDS kanko se kan jatta sabbe min yaltugol jama o en be jari ko de mabbe mamde gollire be yete en temto en fa be jeto horejo premier ministre to Umar Waygalo mo landondiri to e Mokhtar Mariko kedde Umar Waygalo jati
ko woni imbaade amen lengal kawrital faame ngara dum woni mi andina laamo hono ko be gonde yoppitinde dum woni yimbe le bonde rebe tay febe tiaraki ko min e min gana jabube dum faame pamminabe du dum woni wiide hono yimbe le bona day di gatte fewde mu en be yobe mali ko be non saabi kaldal Algerie ngal fati wado so be joppita dum wonono yimbe le bonde rebe Anton kanko ministre dum woni kuminido sariyaaji leydi ndi o famminimi o wakkati jarse min e ko haame mi mili wiide dum wonono yimbe le bonde rebe Anton be yobe joppitaabe feefe o holliti wiide be yimbe le be gana joppitaabe feefe be joppitaabe dum woni wakkati joni fa je hono jam e deejere wartirta leydi ndi so jam e deejere wartile leydi ndi fo e mangal mudu e mbaawi nangitede kasen be ciare
beta hande ministre remobe durobe kanye awobe ne Bocar Terita o yehi no kuli kuro fa o faamu eno dungu o lati hika nenno balidi ni o wadata ton kanko jam makko be jahan ewede le gese yogaaje nenno be jiida du e kanan ko be kuli kuro heewbe nenno sotunobe ngengaaje mu en gam basiji so ko do yisiga so be enna ko foti yimbe cefatte jeddo kanyu bame koti beta hande service kuma ni do nedda ko bare balondiral walla ni ngol do dawol enno karuji joyi woni ko immina nenno feewde sa halle mali to enna Boubacar Cissé kanko mo keedo amen to sigal so kanko mo landondiri e goto e mabbe kedo ija hono jaho gaw kedo ne Ousmane Dicko
Gasigaso ga hika woni duubi didi laamo anatinni faasanne feewde e wirfagol nyongitibe ton ka bawde mum jona wattu fu minen du miden gondi e wadde jungal e dabbal faamen kebano men gorra e hakilam wirfagol yoko haani sahal to men gonno so men gondune e golleji fu ana feewno walde wande de bonni dum fu minen miden e mimse hande joni deejer seeda warti men bifoto gaaw faamen kinno haajoji amen
les choses
kilab yeban ko wonan en banga region ngaji to humani be kabaru yirwere la musika so be ena ane jidal fa be kejo do projet ngaji nafoji nanno be piana tidallaji mabbe di dun dabare yalla haggitere janyeli di ena ana jihalla wol nanno de do walde wana jalla wetene krok sad kanyun landini ngal do jidal beta hande se gum kobbe tuttondiri hakkillaaji dow hono no jande mawbe no nyibirta jam e leydi meden di enna be kaldi to no hala jam e hono jokka no hembrete ciagal jande janno jande halaaji leydi meden di kanyum e windugol so wel sugaabe lekkol gol ena kala walde ballondiral peral neno kanyum landini de do jonde gollobe dogotoroje moti puldi jenginede to en do nyaw hono mola do sida o en no hemrete no be hamurete e mudum e be jaha yimbe chafande tottondirbe ton hakkilaji do ande kese he kewde balle didi be gadata e dedo jande service mawdo kumani do kabaru sida o jatin lanin dedo jande munye seda yotere pula kwano wodi on jarama